ku hooyo haybadiisa kaalaydaw ku dugsa quruxdiisa daawashada oo dadkayga ha ku daalin diiba joge dal ku hooyo haybadiisa kaalaydaw dal ku hooyo haybadiisa kaalaydaw ku dugsa quruxdiisa daawashada oo dadkayga ha ku daalin diiba joge dal ku hooyo haybadiisa
kaalaydaw dadka sidoo xadiida bal harkiisa si dul jigso wada habay bal dakayo galbi diqdu daaysi qulub dawa arabsiyo darka xidhan bustaan dooro durga biila dex wajale banka dooga kaalaydaw kaalaydaw dal dal iskaaga taasha taasho wadalkaaga seela dhufa aadal dawo oo ku dogso badda daasad dibu laba dal iskaaga damashadka aad u dal xnafta duci dawoonaayo dulka eega daw ilinta almistora dusha gacan dawga sheekha aad u dixdi gool isto khasisiila dan dahabka burcasi dagbeerna dawo
inta aanad xagga dawga u dabqaadin taariikhda duugan laasgel nooc baltal isha darso awga dugso dal ku hooya haybadiisa kaalaydaw ku dugso quruxdiisa daawashada oo dadkaygu ha ku daalin diiba joge dal ku hooya haybadiisa
kaalaydaw dagariya dayaciyo dusha mayd iyo xiis halkay toorka shimbiruhu dalxiiskooga ay ku dhexdaan rabashdaw soo dareeno wadalkaaga daala kaalay solla daawo solla daawo wadalkaaga solla daawo
hooya haybadiisa kaalaydaw ku dugso quruxdiisa daawashada
hey, 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 hey,